is the African music mix on the Voice of America.
You can never tell a punch. Oh, tell a punch. You can never tell a punch. Oh, tell a punch. You can never tell a punch. Africa Music Mix.
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The Africa Music Mix on VOA.
Oh, Love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
Passerai tes larmes épais. There is always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now, another song.
I'm a dumb, I'm so boy, I'm dumb, I'm touching. Music, commercial free on your favorite radio. VOA Africa.
Chawi, come on, like you to no party. Chagua Bega, come on, sit down. Siku take puani, kitu puani. Didi come on, like you to sila kitoto. Na usi mwanzo, na bado. Mchezo kamili bada sekunde. Chanda chanda mwanangu, chande. Siga mwendo kondo skonde. Na HSP, mwananda lunde. Nifanyo ba mbaka subui. Nikitoka hapo, tungi tungi, chicha buang, siji chabui. Didi come on, like you to. Wabi chozi kwa lazako za simu, kukia kwato susubutu. Sisi nsingi manelo yes. Na kufanya vitu vajabu kama hivi, ndio wa kawaida yetu. Japo tushapigwa na sababu lakini kwa sala mala moja kama hii kama tu filisiki kitu gani tusipari wakati masala tupo kwenye mstari agiza vyepe nyama choma bia na pombe kali mwili wangu matofali toma na kitu tunabadi nisi la 10 ndani kumja tunaingia lodi hiki ni kizazi cha ule kutoka TMK kwa mara nyingine tunapiga gongo hoji nifunge mikono miguu ndegeze oh ni gadi pe godi hapo awali mulo tunachekesha wakati hoji mikono tukikesha kubuni style kuandika mashairi njani kama machizi wakati sina mafanikio ni kukomaa kichwa na bidii. Ona sasa, tunafanya mambo kama Amit na LOP au DJ Nelly na Zee. Tunatesti kwa laze, tumwene wiva jinyongi. Ejo, tumekosha kama tia channeli. Come enjoy to the party, ulite TMK. Kitangani, tekuli mambu Natali. Masala hoto mekubali, kama situna kipaji songekewa. Na tunakamua misi na kibogolo, padadari za kutafuna. Kipofu kwa njia, aminia. Kama cha mchupa wa nduke, hili siku tuko mbali na machuako na situ kumbuke. Kama kuna SP na KP, zigzag flu. Humni mdoka lakini akili za kitu. Na pana pa masala do wili, akadibike kitu. Sindu watu wa kitu, tukizika mada tunalikita kitikilea. Huku masala akiagiza, laga supu ni machoma kuku. Mabichosu wate mkuku, ina style pongezi. Kwa kazi ngumu tunafanya kuji ends. Sindu watumia juhondo, ndagemea kulia givulini. Na kwa leoto ni maleli ya sugu, tata tunachoka bule, dozi za kunini. Na juhu wenye loza kwa habe mnaona tali, mkiona masala di tunapali. Lakini mamivu akizidi, pata ushono daktari.
Yo, mambo ya pouku, uwanda upouku, upu loda tu, SP na KP, kwa Amit, tumedivinjali, afagiriwi mtuku, Amit anachotari kazi, MC, kama unaweza njotu pali, mambo bunudani, akina mwende henu macho tuku, huku atutaki ushaidi uku, huku wawidi tu, SP na KP, tukikutana kialibiki kitu, kama mati na tembwena, hapa kicheko tu kama kawaida. Ndo maana utake utake lazima ukubali. Wajinga wajinga tunawakilisha. Wanaokubali wanazidi kunyoka. Goma la kiutuzima. Mambo ya makula malumbu. Nipocho pacho tunajipakulia. Zigzag tunacheka tu sasa. Baada ya kazi ngumu tunajipongeza. Waita lete tatu tatu kama tulivyo. Goma la kiutuzima. Kitikilef mambo ya kuninginiza mkuu. Zinatoka tu blue blue kama njugu. Tunajua musio tupenda. Mutanuna sana wanafiki. Mutasema sana kwani macho ya chula. Haya mzui tembo kunywa maji. Tulipotokea muliona tunacheza. Sasa nema tunatesa tunapeta. Moja moto moja baridi. Tunatwanga tumpaka asubuhi. Ukileta jeuli ukichonga. Haturushi kumi unapigwa na blue moja. Unatulia au sio masela ndo tunavyotumia. Kama una kitu usiwe mzito kuomba. Ili tende sawa panga mstari. Sio sili mambo hasarani. Haina kumwaga bajilani. Moja moto moja baridi. Tunafinya tumpaka asubuhi. Kwa wasa zika tuijui. Ziki nini kwani. Kama ziki mdudu kwa nini asiuliwe. Kama ziki mtu kwa nini asikamatwe. Yani mambo safi. Kama unabisha
Salabu lubu au Michael Pesa. Ote wanajua kama zigzag tunatesa na tunapatikana. Zigzag crew masadari at yahoo.com. Kama kawaida
kama na kitu tunafanyi. Kama we una kitu panga mstani. Zigzag crew bado tuwa kipa kitu. Atuturudi kuma tatatisha wajitu. Kama na kitu tunafanyi. Kama we una kitu panga mstani.
The music continues on VOA Africa Music Mix.
Tati ni balasso, tati ni balasso. Hey hey, legia yo mama.
Diapa Brador,
Cacpeyenne Gaston, Madame Godin Annie de Montpellier, Yakito et Yakito Tomo.
Take ayo mama Mozambi mogwe chuna bambari na l'école mami ngambi okwe mama yeda timu monami yokoro tene asukulami yeda mi asukulami wakina so ami na so.
Thank you. Gagene.
You miss an hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
Amen. Commander Watao, Salon Tina Ikupa à Bruxelles. Odile Mputu, Honor Selimbambe, Prix Nobel de la SAF, Cyprien Anzolo, Zouli Zoulema, Maître Yvon Louboya. Bibi Lamour. Sous les damas, Odé Kimani, Nadine Itolo, Mama Wiva, Mike Moutoun Yamelik. Jubinam, Trésor Ifaso Jobe Ifaso, Mous Alpach, Jibi Kaki Tenge Semendoa, Hermène Kaba. Jeff Mulumba, Vicky Levine, Massimo. Mazen Zongo. Pasteur Denile Simbio, Père Conde Nabilista. Pasteur Nival. Nikias Kobange na Suède, Pasteur Ricky Manitou, Nikias Bayaka, Jennifer N. Boyo. Luc Ewing Temouni, le prince des South Forks, Alain Kelo, les garçons complets de Paris, Solange Ntim, Bondana Cargo Kit, Mariam Sissé, Sané Ballon d'Or, Masola MHV. Francis Mbala, G8, Papi Okito, Gare du Nord, Eric Diallo, Jean-Si Mayas. Mita Harmonite, Dark la japonaise, Régine Ilunga Usama, Dadi Matundu Reiken, Blaise Lyongo Sofide, Président Boni Kamanda, Vicky Saidi, Eugénie Sista Baby, Eric Malondo, Julien Dengoy, Mena Kaluji, Michel Mangala. Aloubé Peke Peke, Adi Cédric, Magloire Panda, Patrick Bachelor Malango, Maître Jagger Bikumu. Guilain Lomboto Bokuta Pongo, Alino Djuba, Shina Benda, Fabrice Nkoy, Félix Bongoy, Christian Salawa, Rodrigue Nwaku, Trésor Kandol. Joe Modango qui casse paye, Mama Sasa Yole qui bango, Maître Double One le Mabé, Chris Moulenda. Bijou Sokoni. Olivier Sono. Ati Mochua. Fanchou Bondoula Idolo, Élisée Bijou Ngoma, Cabos Effervescence, Benoît Louyei, Blaise Kabongolo, J.R. Kuba, Chantal Ntumba, Fajou Simba, TTC, Fifi Liston Mbemba, 12e Dan. Bobo Liziba, Moto Epela, Alpha Ngungu na Château d'Eau, Yves Dor, Beauté d'Argent. Check.
There is always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix on the Voice of America.
Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
sounds of the continent where it all got started on the African Music Mix on the Voice of America.
Bumba, 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 Bum